Najutaka kubwa teki ilio tuda na mapensi ya
Goja kwanza, goja kwanza we.
Najutaka pesa mbesa mawe mula sipotesi muda buda Najutaka pesa mbesa mawe mula sipotesi muda buda Hizo shilingi shilingi, dolari dolari Hizo mayoro na poundi,
morapapendi
Hizo shilingi shilingi Dolari dolari, hizo majuro na poundi
Botine ni raivani
Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji
Mo, kanji, mo, deuji
Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji
Mo, kanji, mo, deuji
Oh, tisa genge mawe, oh, tisa genge mula Oh, tisa genge mawe, oh, tisa genge mula Na machisi wanajua Kennedy sina huwa Physically sina jubwa Nipuna tuke la mubwa Najotaka kwanza usima lafu eshima Kisha bima mawe mlima
Mo, kanji, mo
Najotaka kuwa zimba kupandinga Raba bendi zenye vipendi
Mo, kanji, mo
Najotaka jenga pepo Mula ije high tempo Baraka za mungu zipwepo Nibadilisho pepo Najotaka skanki kali rika kali Pisi kali mjengo mkali Brandi kali ubosi kali ongeza mali claw Ni matapu tapu benki kapu kafu Piga dili wapu ongeza door Sijotaka ni woga Tapieza kipoya Najotaka puyu shekta twekta esfa Bring the booty up Kama taka cheda weka stand up Osa paso double Hizo shilingi shilingi Dolari dolari Hizo mayoro na poundi Hizo shilingi shilingi Dolari dolari Hizo majuro na poundi
Botine ni raivani
Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji
Mo, kanji, mo, deuji
Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji
Mo, kanji, mo, deuji
Oh, tisa genge mawe Oh, tisa genge mula Oh, tisa genge mawe Oh, tisa genge mula Na machisi wanajua Kennedy sina huwa Basically sina juwa Nipuna puke la kubwa
Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji Mo, ganji, mo, deuji Najotaka pesa mbesa mawe mula kama deuji Mo, ganji, mo, deuji Oh, tisa genge mawe Oh, tisa genge mula Oh, tisa genge mawe Oh, tisa genge